lela ukhokonke bethe esidlule kubo izivungu vungu esizeqile uzungangikhohlwa uzungangikhohlwa ukhokonke bethe esidlule kubo izivungu vungu esizeqile uzungangikhohlwa uzungangikhohlwa mina ngicela ubongikhumbula ngicela ungangilibali ngicela ubongikhumbula nana wewe uzungangikhohlwa uzungangikhohlwa ngicela ubongikhumbula ngicela ungangilibali ngicela ubongikhumbula nana wewe uzungangikhohlwa wena uzungangikhohlwa
angisakwazi nokho nami ebusuku
ulobo nami ebusuku uhleli nami ebusuku wena bayangitshela bathi wena awunathemba kunini ulobo ezithetha
bathi pass long time ebusuku ingane bathi sifika masishane fethali njalo ngathi siyaxabana kanjani ngoba nkushisibanisami angisakwazi nokho nami ebusuku
ulobo nami ebusuku uhleli nami ebusuku wena bayangitshela bathi wena awunathemba kunini ulobo ezithetha
bathi pass long time ebusuku
ingane bathi sifika masishane fethali njalo ngathi siyaxabana kanjani ngoba nkushisibanisami